icon. Icon.
You know what I mean.
Don't go, I'm kujain. Tetezo my number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya ni nabaki, I'm zubain.
I say tonight we are dunda.
Undain.
I say my girl we are dunda.
Undain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Undain.
I say tonight we are dunda.
Undain.
I say my girl we are dunda.
Undain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Oh yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. I can't die when you think I don't do a you. You can't tell my friend who you made you. He's on your room as ma, watch your gazette. Where can you come to a in carpet? Tonight I'm baby, new khaki bed. This la lays my design me.
Oh, mama, tell them. Oh, mama, tell them. Oh, mama, tell them. Oh, mama, tell them. Look at you, tell them. Oh, mama, tell them. Oh, mama,
tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe migemisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga,
oh mama.
Nakapandizi za buko,
oh mama.
Nakapandisha boda boda,
oh mama.
Nakichoka kuchuma boda, oh mama. Ai, mama, shigi. Nakufa, oi.
Icon.
Ai, mama, shigidi. Konki, fire. Moto,
liquidi. Tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Tetema. Yani kama vile generator.
Tetema.
Kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema.
Mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema.
Chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, oza, tukili na boza. Tunde ni kupige
you. Oh yeah, yeah. Wewe, it's new Palomino. Baby pole pole, sauti tete. Usije ntesa nafsi. Kuku nipe mchele, maininge dere. Usije nacha basi.
Wanapata tabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Mma, mma, mma.
Umeniweza nyanga, nyanga.
Ayu.
Nyanga, 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 nyanga.
Baby, yo.
Sikateleza nyanga, nyanga.
Wow, wow.
Iwako, nyanga, nyanga.
You can be my baby mama. When I take you class, we can DJ do for the summer. Your body language, drive, drive, jet, jet, flight, flight, flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
I wanna feel that taste.
We're lucky with the wife. You wanna pull up from behind.
Bad girl, you can be my baby mama. When I take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
DJ Icon.
I like it when I whine it. You wanna pull it right behind it. Feel the wave coming right in. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all up.
Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, pepe, oh, pepe, show up in pepe, oh, pepe.
It's true, and I feel the same way. I can't deny, baby. On the cool holiday, I will die for you. I saw who sit is when I'm oh, I know bigger. Empty kujifanya
vire vire.
Kosi si awato es. Oh, baby.
Vimbele mbele.
Mane tantarira.
Kelele lele.
Wanuk noko, baby.
Vire vire.
Kosi si awato es. And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, hey, you're the one I love.
One and then know.
Hey, hey, the one I want. Hey,
I want them to know.
Baby, hey, hey,
oh,
you're the one I love.
I want, baby, one. Oh, you want, baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little chocopa, mama. I saw one, baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see a little chocopa, mama.
Just begin it.
Mula nakupa stahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia, nakukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuindani wanajichosha na kujipata bu. Oh, wapo lusema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ilo nindo ni shapenda, shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingo kikisiki musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. La 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 la. Mabu, 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 mabu. La 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 la. Mabu, mabu,
mabu. Mungu kanipa nilicho muomba, mashallah, raha. Na wala, sishiruki kuba tulimeni somba. Nala, nala, la, jamani, raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti. Wasingie waganga, wapambe fiburu shuti. Wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti. Wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu. Ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome asoa usu. Bebe zima feni, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose. Nimeleta kipepeo ni pepe.
mapenzi mafeni nimeleta kipepeo ni pepe salamu ulizonitumia zimenifikia nipo salama ta usijali nalishwa vitamu vinono na jilia biriani angamia benzi twadalika na pokidali nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina nimeukani dhara Vicenti haba mfuko mechina Nando uwezo wangu ni kwenshia Ninge kupa nini tena Kula yangu ya kukapasia Kumeza ukatema Misi na gari Ninge kupa nini tena Zetu za ulimi ziki kutana asali Konya chini chaga makama tayali Leo tule nini miogo ya koko kwa kachumbali Tunanjuaga mimi kitanda ni kuwa hodari Kamu umeniroga mganga wako fundi mama Ameniweza nilichomeza mi sija Chumvi kwa kikopa Wali maini ndizi nyama Umenilegeza Ukinigusa tu natete Nishuka kifuani baby Naomba nipate supu Ya nyama laini Kama mapupu Yale ya gizani baby Nje tusiarusu Kwa majirani wambea wakina lufufu Kashikiria mwacha vimbe bichwa Wallahi kanipatia anastahili sifa Chumba kizima chanukia uturi kajifisha Vidore nasimamia ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili kwa maji ya madafu Yendo kocha na nanifunza kucheza rafu Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu
DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
DJ Icon.
She must be there, she be there Kenyan boy.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona, mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama yeah. 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 Yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Nimwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sopari. Akinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakuumba. Unateketea viloko lit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani voni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi anavoli gidi ligidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi. Kana digidi digidi. Mashode mingine sari ni chibi chibi.
Ae toto
kibo. Pepe te pepe te. Pepe 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 pepe
kwa juu chini meza mia hiyo kote
sungura nipe karoti marage si
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bandole tula buku twa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha,
kobe kobe
simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune imu mwenye ifike kunako. Oh baby
mushika niyo
paga wapaka wananita Esa Bena boy tatakila se Wanapaga wapaka wananita Esa Nasifiwa kwa mapenzi na made Wanapaga wapaka wananita Esa Kunde boy tatakila se Wanapaga wapaka wananita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby short
Aina ma
Hey hey hey
Shika pote
Onyesha ulivofunzo
Aina ma
hey. Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina ma
Hey hey
Shika pote yeah.
Ruksa kutunza hey. So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best my mind Pamutu bakongo kabila Madongo lunyamila And she so city vanilla She the best my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Kwa bedi hey. Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby short
Aina ma
Hey hey hey
Shika pote
Onyesha ulivofunzo
Aina ma
hey. Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina ma
Hey hey Ruksa kutunza
Oh yeah god damn Toto nya upoli Anadhimacho mlegezo gololi Katika game Funga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima, kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima, kisima
Anda kisima
Naingia kisima Nizame mpaka chini Ebo, yani katoto kachafu kama baka Namina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa bukujeru Aje
Aina ma
Ukudekeza kama mtoni Fura unavurahia Kamoto, machozi umelia Mwimbamba mungene Mwena pesa kama dangote Naweza lichayo msiki Naweza penda mtu yoyote Penzi sio somo Kasome kwa kitabu Penzi mefanya harmonize Fukuzi shemwa rabu Penzi yoyoyo Imeleta kwa wanangu vita Squeeze sio Shia kuwa like Easter Hivo, sio kupenda achana nani Ne kupenda penda nani Mambo sesi ya yubada Emucheza ufurai Kama swangi limekole
Asa inama Pembo penda mungo
Go, 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 go
Oya inama
Inama, baby
Wazi penda mungo
Go, 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 go
Asa inama
Inama, baby
Penda mungo
Kama tungi limekosa
Oya inama Wazi penda mungo
Babizuba kalemba Kadoba je t'aime tout le temps Mawele kawapi Bebe na naza présente Souciele kawapi Chéri na naza lié Dango nyoso Rubela kanga je t'aime Baruba basika u Baruba basika u Ngana kole mete Baruba basika u Baruba basika u Ngana kole mete Chéri na naza ki Bena naza yelengito Rina naza kitoko Bena naza yelengito Parfois l'amour est compliqué Mais chéri à moi toujours romantique Asa inama
Nemo yama
Genius
I
want to keep you No go let you go Nisha funga na zipu Kwingine nisha sema no Acha ni kusifu Uzuri wa nyumba cho Na ulivyo na zipu Sipati vidonda vyako If you leave me
I go die, my baby. Na ukinipenda, tajidai, my baby.
Nakomanaza, kachiri, ukibinuka. Kivumbi na jasho wawiri, kwenye mashuka.
Asa baby, nite.
She's so fine. Anapendeza hata bila vipodozi.
DJ Icon.
And I love she giving me overdose. Hey, I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, kutowa najipanga. Matajiri, basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Unadona
wa
epo tulicheze rumba. Ilo rumba fanya kama unadona. Unadona epo tulicheze rumba.
Nasema siku wachi, baby na kukunda. Unavyo iramba, bie hoi unajiwaga kunitachi. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na kuliza we.
Kwa jenga ni kufu za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafune ingate kabigiji.
Kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji.
Tujigiji.
Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshe paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Unadonda
paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda epo tulicheze rumba. Ilo rumba.
Ebo anafanya ye tena.
Analeta
hey. Anaonyesha maufundi.
Analeta
hey. Uno la mugando kama gundi.
Analeta
kama, kama napana juu ya dali.
Oh my God, it's DJ Icon.